yogera bulungi, beera muntu mulungi, weekuume bulungi. Twakulira mu bikonge biwanvu naye twakula. Twafukana nkonge kati bangi kwebeesigama. Twakulembeza bugonvu nga maanyi tegetaagisa no. So nga twabanga n'obusungu olw'ebikondo lumu twafunyanga. Mu birala bye twayigaye bwe mulina obusungu nti bwambwa. Bukuwaga nti gendo mulage naye tebukugulira no. Muve ku bigerogero biri abatuwaga bye batugerera biri. Mbwe sekula mirambo nga temuli kuko temuli gwa mwana wo. Zenange nonya mirembe naye nji nonya mu mirembe. Edembe naye mu mirembe. Beera bulungi gererenga nyingi abayogera bangi obusungu bungi olwo mutufaaliwa. Kuzikiza muliro kere nga nyingi abayogera bangi obusungu bungi olwo mutufaaliwa. Yogera muliro yogera bulungi na mutima mulungi yoyagala bingi naye muliro tekuzikiza muliro endoza zauka yoyagera sifuka mulabe bera mukakamu bagambe chita wakulu. Nzendi muganda wo jendoza sicholo wo saimeme katale olina etemberyo na ye tafuka mubi. Fenache tulwani la chimu wewe kanyano muntu bulamu atebe tutababantu balamu obwe bayitobu kwagwa. Mufe kubigero gero biri abatu wagabye batugerera biri. Mwese kula mirambo na temuli kuko temuli kwa mwana wo. Kwabango nonya mirembe jinonye naye mu mirembe. Kubanga muguno mulembe tewali kitasoboka naye. Gererenga nyingi abayogera bangi obusungu bungi olwo mutufaaliwa. Yogera muliwo yogera bulungi na mutima mulungi yoyagala bingi naye muliro tekuzikiza muliro. Toyomba kakana seseruka n'ebirungi bya mu maaso tuli baluganda baba kakana seruganda. Twagala mirembe tujifune mu mirembe fena tulwanira mirembe tujifune mu mirembe. Simanyi oyagala mirembe naye yita mu mirembe fena twagala mirembe naye tujifune mu mirembe. Fe tuli bato abalina future tubere bagumu ekiseera kijja. Okukumikiriza kirungi n'abawangaala balaba bingi luliba lumu ofune ku ssanyu. One day, one day. Fe tuli bato abalina future tubere bagumu ekiseera kijja. Bambi mberamu bambi weberere